da tuto sukabe na tude yaru yaruji e wadde golleji bondi
dai hika da yaru sike
gacce da cukabe gatta der sire hanu ir guikal e konandi titta na kabe na yaru yaruji kulle bonde ciottinoje hakkillum kulle de endam funi de en dari ko wadda dum en kan woni rafi marudi suka mu no wudiri illa suka on no fandi fa o mauna gankile kewde ni cukabe wadobe gacce gaddetebe do endan to amin gadane kiti jukke de jukkama jofama balle didi gadam saybe gartire kade denne dundu sadornon
sandawo kenan akwai matsala
nangude dubi diye he suka nangete e gacce mo wadi on
da abin da ya shahi bangaren
har ko darta kite fi cukabe sani gadube dubi sappo e tati yade do kan en kitante jukki de jomu wadai dubi di andan ba yonki itti wala no jukkire fiye sauru gacce mu sani sarobe be andan gatti yoba diya denne dum durwan non hebude mo sola sadorna fadde majjan wardi undu
nay dum wawir tokkirde ko mo sola majjun hebe
hanyoni suna da yawa
labi hebude mo sola on no dudi amma arana majjunni saro fu dura suka mudun no wodiri to dum hedo dum wi'a sai gomnati hawjo fi cukabe ummatore gan sai neddo hi'a saro suka mu dubi sappo sappo didi yada sappo enai wala laddi amma dum sulai saro o wala fada saro on enen hillaka tokkititta ko dara ko o woni mo wadato enen fada on no hani dum saro fu anda der ko suka mun tawa de jangoy non nade yehi ekkitoade golle non to tawa fu saro makko no hani andanam suka hana ko nyame e ko yara kantan haja der burnam suka ni de rabbinol hala hanu daba madam da yo finga no hani tawe ada andani ka to ga fa'i fu to woda sai onkiranga gartiranga dula
yaro zakai